sobuya kancane kancane yatshela thina sisobuya 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 kancane kancane yatshela thina sisobuya 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 kancane kancane yatshela thina sisobuya 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 kancane kancane yatshela thina sisobuya kushoko ngelula lempila inamuva intumandumane intumandumane kushoko ngelula lempila inamuva intumandumane intumandumane ukubona bani ukubona kabile ukubona bani ukubona kabile kushoko ngelula Kushoko ngelula lempila inamuva intumandumane intumandumane Kushoko ngelula lempila inamuva intumandumane intumandumane Ukubona bani ukubona kabile ukubona bani ukubona kabile Kushoko ngelula